ekkitinol chappan joyi e go'o. Jaburawol gongol kandungol fahin, Jabura nogas e ɗiɗi. Assalamu alaikum on sobiraɓe heɗitoɓe, min kofni on be inde Allah e jamu salama giɗɗo ko moye fama e ɗowo dow lawol gongakungol o maɓɓiti e o heɓa salama gonduka be maako ha foroy. Min ceerake gartuki amin hande nga waddango on siriya mon ka lawol gongaku. Nder siriya cakkitika en ekkitake no ha fasluji artuɗi ɗiɗi nder Jabura.
Nder siriyaji men ɗi lawol gongaku,
en maranno haaji jangugo e ekkitago kala fasluwol nder Jabura to en godino wakkati. Amma nde Jabura ɗon jogi fasluji temere e chappanɗe jowi, ɗum heɓatako. Ngam man kadi hidde ko maɓɓen deftere Jabura, min maran haaji ekkitago be moɗon gimol gongol ngol Allah waɗi nder hakkilo Dawda. Fasluwol no gase ɗiɗi. Fasluwol ngol laati kandungol masin, ngam ngol ɗon tindina boneji e taku almasihu mayando ngam yoɓugo kiita hakke ɓiɓɓe Adamu. Nder fasluwol ngol Dawda gurɗo bakin duuɓi ujunere arti almasihu waɗi annabaku dow laruji bakin chappanɗe tati tammiɗi salago wakkati mayde almasihu. E to en nasi nder linjila mbolwan ka tariha almasihu, en daran kuje ɗe fuu caalorakeno kalkal bana no annabi Dawda andiniride. Ngam majum on mbawan gongɗingono gimol ngol iwai diga hakkilo neɗɗo, amma digam Allah. Ngam Allah tan wawi fillago garanɗum be tindinoje laɓɗe. En keɗito ko annabi Dawda windi nder Jabura no gase ɗiɗi jonta, waɗi duuɓi ujunere hidde ko almasihu wara nder duniya. Nder fasluwol ngol Dawda windino numoji almasihu tammi latago nyande nde o tammi rufugo ƴiƴam maako ngam ittugo hakke. O wi'i, ya Allah am, ya Allah am, ngam ɗume accudami? Mi woki ngam ballal, amma ngal warayi. Amma an woni ceniɗo, aɗon joɗi dow leeso laamuma. Yimɓe Isra'ila fuu ɗon gimane mangtoje, amma min ma na mi neɗɗo jonta sei ngilngu. Yimɓe fuu ɗon jawoyam, ɗon jancammi, sembe am jinni majji bana ndiyam ndufaɗam ha lesdi. Iye am fuu pisti, ɓernde am ɓolwi nder reedu am bana taari. Kondondol am yoori bana fayande fusnde, ɗemngal am ɗon takko nder hunduko am. A walliniyam nder mbulwuldi bana mayɗo, moɓre halluɓe ɗon taari yam, ɓe ɗon ɓiɗɗotira dow am bana dawaɗi. Ɓe ɗon nauna juuɗe am e kosɗe am. En daro seɗɗa, on famɓe ko annabi Dawda windi dow ko larani almasihu bakin duuɓi ujunere hidde ko wara dow duniyaaru nduna. O wi'i, moɓre halluɓe ɗon taari yam, ɓe ɗon ɓiɗɗotira dow am bana dawaɗi. Ɓe ɗon nauna juuɗe am e kosɗe am. Be boliɗe ɗe Dawda fillakeno ɓiɓɓe Adamu tammino wurɗititgo juuɗe e kosɗe almasihu, wato ɓe tammino bilugo mo dow gafangal. Ɗume woni dalila man? Ngam ɗume annabi Dawda windi nder Jabura no yimɓe halluɓe tammino wurɗititgo juuɗe e kosɗe almasihu? Ngam ɗume almasihu tammino mayugo mayde naunde masin? Ngam ɗume Allah duganino yimɓe ngam ɓe mbara dimɗinowo ceniɗo mo o neli? Wolde Allah ɗon famtina en ngam ɗumejum. Sei dimɗinowo o yara bone nawɗo e maya mayde hulliinde ngam o wawa hoccugo battudi meɗen e o jaɓa kiita Allah battudi men. Nde ngenaari hakke ɗum mayde e kiita mum woni yiite duminge, sei to almasihu mettake no yangada yiite daganiinge en enen hakke en. Allah nder moƴƴere muɗum yiɗino neldugo dimɗinowo laɓɗo digam hakke fuu, ngam mo ɓuso boneji mawɗi e o maya battudi men. Bana ni kadi Allah be joɗago nder adilaare mum wawi maɓɓitugo ngam ɓiɓɓe Adamu lawol yafuye hakkeji e dammugal hedi ngendam ndumiɗam. Almasihu wari nder duniyaaru ngam jaɓango en kiita Allah kandanka en no dalila hakke meɗen. Ɗum sabida mayde almasihu gongajo Allah kolniɗo wawi larugo bana holniɓe kala ɓen nuɗɗinɓe mo. ko annabi Dawuda windi darandum mayde almasihu laati kaydiniɗum masin numteɗum bakin duuɓi ujunere hidde ko almasihu daye. Dawuda windino be tokkidirki bana noyi almasihu tammiri yarugo bone to gafangal herɓe ngafimo. Tema hani paamen e ciftoren ɗum Roma en ɓen bangini haala ɓilugo goɗɗo dow gafangal irin kiita ka ka ewnotoren gafeki be nasarare. Amma nde Dawuda wolwani ɗum nder jabura ummatore Roma walano tawon e wala ko goto meɗi nanugo haala irin ko nandi be barol ngol wato be ɓilugo mo dow gafangal. Amma Allah waɗi habaru larandu mayde almasihu dow gafangal nder hakkilo Dawuda e Allah yerɓinomo ngam o winda nder jabura ngam ha gonɗinen mayde almasihu dow gafangal laatake no nder taskara Allah ngam hisnugo yangada kandanka en sabida hakke men. Gonga gonka nder fasluwol ngol laati laɓka e hani ngatanen ɗum hakkilo. Amma woodi yimɓe ɓe jaɓata habaruwol Allah ngol haa hande woodi yeddanɓe ko annabi Dawuda windi nder jabura dow haala liyaaki almasihu. Ɓe ɗon mbiya Allah jaɓata sam no almasihu maako maaya mayde toskaare e naawnde. Amma wolwanɓe bana ni anda bindi annabo'en na taskara Allah ngam kisdam hakke en bo. Ya sobiraaɓe, aine tacoye andugo lawol kisdam. Hikma wolof en ɗo wi'a hidde ko kirlitoɗa soinde andal mbarima timmi. E wolde Allah ɗon wi'a kadi noye noy en kisrata to en ɗon ngeɓi kisdam mawɗam ɗam. Kubar mayde almasihu dow leggal gafangal halkanɓe ɗon dara ɗum bana fatare, amma enen hisnaɓe en andi ɗum bawɗe Allah. En tokkitino jande men jonta dow ko Dawuda windi ko larani ɓillaji mayde almasihu ha dow gafangal. En ɗon nana ko almasihu wi'ata, ya Allah am, ya Allah am, ngam ɗume accuɗami? Ko moye yi'iyam jalatam, dimbano hoore mum seyorto sarru am. Ɓe mbi'atam, na a ɓaari jawmirawo? Koni o hisnatama? To o yiɗima koni o wallatama? Sembe am jinni majji bana ndiyam ndufaaɗam haa lesdi, yi'e am fuu pisti, ɓernde am ɓolwi nder reedu am bana taari. Kondondol am yoori bana fayande fusnde, ɗemngal am ɗon takko nder hunduko am. A walliniyam nder mbulwuldi bana mayɗo, moɓre halluɓe ɗon taariyam, ɓe ɗo ɓiɗɗotira dow am bana dawaaɗi. Ɓe ɗon nawna juuɗe am e koste am. Mi fo'i mi waawan limugo yi'e am fuu, konnenam ɗon purtanmi gite. Ɓe ɗon cenda limce am hakkunde maɓɓe, ɓe ɗon piya caca haa ɓe ngi'a mo heɓata ngapalewol am. Be boliɗe ɗe Dawuda ɗon no fillo kadi ɓen waafannoɓe almasihu dow gafangal tammino huɗugo mo, jancugo mo e sendugo lumce maako be fiyugo caca dow ngapalewol maako. E ɗum kanjum man laati bana no o windirno ɗum kalkal duuɓi ujunere ɓaawo nde Dawuda winduno ɗum. Nane ko linjila wi'ata dow mayde almasihu. Bindi ɗon mbiya ɓe ɓilimo dow leggal gafangal, ɓe cendiɗi limce maako hakkunde maɓɓe be fiyugo caca. Nden ɓe njooɗi ton ɓe aynimo, caaliɓe ton ngiili koye muɗumen njancimo mbi'i, hisnu hoore male, to laatake a ɓiɗɗo Allah jippale leggal gafangal. Mawɓe limanine modiɓɓe e dawroɓe lesdi njancimo mbi'i, o hisni yimɓe feere, o wawata hisnugo hoore maako? O laamiɗo Israila na? Sey o jippo gafangal haa en nuɗɗinamo. Oɗon hooli Allah, o wi'i o ɓiɗɗo Allah boɗɗum, sey en ndara to Allah yiɗi hisnugo mo jonta. Linjila ɗon lornana en bana noy bolle annabi Dawuda kiɓɓiri. En nannoɓe bo no Dawuda fillake almasihu ɗomdan e o tammi yarugo bone ɗuuɗɗo na fodde ɓandu tan amma non bo nder nafsu e ruhu mako. Ngam majum Almasihu woki her ayare artunde. Ya Allah am, ngam dume accudami, e ton jangi linjila, on daran dum fu dum salake no kalkal bana Dawuda fillorinodum der gimol ngol. Ngam dume Almasihu woki no do gafangal. Ya Allah am, ngam dume accudami, ngam Allah lati chenido, e wawata munyan go hakke, Allah behore mum, wudinino Almasihu gafara do gafangal, e o sendirino e mako, ngam Allah yowino mo kita ke jimen fu, ngam majum bindidon biya, Almasihu waray hakke sam, amma Allah yowi hakke jimen fu do mako, ngam hake ben yerduye Allah ander kautal be Almasihu. Amma mangtore wo dani Allah, annabi Dawuda fillake no hunde fere fahinder jabura nde hani pamen. Hander faslu wal sapoe jegol, Dawuda don wolwadu Almasihu be wiugo. Ngam achata kam ha jungo wade, achata kullo manyola nder ngaska, asapintam lawol ngendam, seyo duungo keban mi hamada, jungo ma hokatam welweloji dumidi. Hatto, Dawuda don no fillo no Allah mari anniya ummitin go Almasihu diga yenande. Ha kala ko moy nuddindo mo heba yedugo ha foroy be mako nder senare Allah. Banani kadi linjila don andinano. Almasihu mayi ngam dalila hakkeji men banano winda nder defte. Be uwimo nyande tatabre Allah ummitinimo diga mayde banano winda nder defte. Dawuda filla keno ba ummitineki Almasihu. Allah enkinanno mo ha asama e tammi wi'ugo mo o jodo ha nyamo mako ha yotto nyande nde o lortoto ngam yitaago ummatoje duniya fu. Dum kanjum Dawuda windi nder faslu wol temere e sappo. Hermagol en don janga. Jawmirawo wolwani jawmam. Joda ha nyamo am ha mi wallina konne en ma les kosde ma. Ha timmode jabura no gase didi. Dawuda windi. Yimbe duniyaru fu chiftoran jawmirawo diga kotoy fu be lortoto ha mako. Asli mabbe fu chujidanan mo. Bibbe etanirawe kuwanan jawmirawo. Yimbe andinan bikkoy murumen hala mako. Bembiyan yiderende siwa danyego. Jawmirawo hisni yimbe mum. Amina. Be kalima jidi di o huwi. O timmitiniri jabura. Bannoy Almasihu tammino huugo, o tammino hippingo kala ko Allah inanino Adamu e Hawwa'u do ko larani dimdino o tammino do warugo hisnabe. Kambe e daygol mabbe, digam kita kandan kabe sabida hakke mabbe. Be mayde mako ha do gafangal, Almasihu tammino hippingo li'a ki dabbaji yidi wiugo. Mayde Almasihu tammino bo hebbitingo alama jawgel kirsetengel nyande julde layhaji. Bana jawdiri kirsandi mbattudi bi Ibrahima, dimdino bo wari mayi mbattudi men. Dum woni kubaruwol belngol ngol Allah ngam duniya, Almasihu mayi mbattudi men. Nuddinemo e on kisan kita Allah, lawol kisndam don mabbiti ngam kala ben nuddinbe ngol fu, ngam majum kadi hidde ko maya, Almasihu woki dum fu dum timmidi. Ngam o huwi, e Allah bo tabitinino liyaki Almasihu latino timiditki be ummitin gumo chaka maybe nyande tatabre. En tammi laru godum patbe tokindirki wakati to endon ekito linjira. Diga do hato, en chiftor dumdo, dubi ujinere hidde ko Almasihu danye, annabi Dawuda filla keno hakke en tammino urditit gojude e koste Almasihu. Etange jitenma dalila maide Almasihu naunde. O mayi ngam modon, ngam am, ngam hakke en fu. Komo inutini bito o halkata, amma o heban gendam dumidam. Almasihu dunganake, ha imbe hallube, ngam mburdita jude koste mako sabida yide. Hugo muyo Allah e sabida yide mako maunde, ngam modon en ngam am. Nane ko Yesu Almasihu wiyata nder linjila. mi hokkan yonki am haa mi hoositaki fahin, walaa mo hoosata yonki am, mi hokkan ki be anniya am, mi woodi baawɗe hokkugo ki, mi woodi baawɗe hoositugo ki bo, bana non kuuranmi be umroore baabiraawo am. Soobiraaɓe, on ɗon getta Allah na, on ɗon mangta mo na, ngam on nuli Almasiihu haa hisna on diga hakke mon? Bindi ceniiɗi ɗon mbi'a, ngam Almasiihu be hoore mum yari bone ngam mooɗon, Almasiihu be hoore muɗum roondi hakkeeji meeɗen haa ɓanndu muɗum dow leggal gaafaangal, ngam haa en laato maayɓe hedi hakke, ammaa yeeɗɓe hedi mbooɗeenga. Yeesu wi'i, Allah acci mo o maaya ngam daliila aybeeji men, o ummitini mo boo ngam haa en keɓa yerduye maako. Koo moye nuɗɗini ɓiɗɗo o halkata, ammaa o heɓan ngeendam nduumiiɗam. Yaa heɗitooɓe, Allah wallu en ngam faamugo ko njannguɗen hannde fuu. Useko mon ɓe waatango amin hakkilo, to Allah muuyi nder siriya men yeeso haa en tokkitinan be janngugo bolle annabo'en, en puɗɗan janngugo taariha bi Dawuda, annabi Suleyman. To on mari jami dow ko ekkitiiɗen hannde, on mbaawan windango min haa laawol goongaaku be pekaran Turuwa Marwa Kamerun. Miɗon lornita ɗum, laawol goongaaku be pekaran Turuwa Marwa Kamerun. Allah barkidin on e o waɗa mbaawon numtugo be hakkilo boliide Almasiihu binndaade be junngo Dawuda nder defte Jabbura diga mboyma. Ɓe ɗon nawna juuɗe am e kosɗe am.